Yo.
Venga, venga.
¿Quién eres tú?
Uno Brick.
Yo. Venga. Sikia, usihati mse brother, wacha stress zinishuke. Tuko base tukigrind, sisi ndo mabeshte wakishuke. Tushinde, huku mtatu napenda victory bila kubli. Tushinde, usimize mse brother, wacha to win indeed.
Enga, yo.
Nipate base niko clean kama bleach. Najua mahita wana ni watch kama witch. Lakini mimi zio victim, mimi ni glitch. Game nime hack, nime fix, mimi ni switch. Na wakam big na wapeleka kama upa. Wakijifanya lions nywele zao na nyoa na chupa. Wakisaka beef na wasikiza tu kama ruma. Misi hater talk back na utawacha puma. Wallet imejam, pesa inafanya workout. Enemies wamepotea, wame log out. Misi tough guy fake, sina burn out. Mini magic na hizi lines ziko blackout.
Yo, misi tough guy fake, sina burn out. Wewe, chunga.
Usihati mse brother, wacha stress zinishuke. Tuko base tukigrind, sisi ndo mabeshte wakishuke. Tushinde, huku mtatu napenda victory bila kubli. Tushinde, usimize mse brother, wacha to win indeed.
Enga, jo.
Niko top floor, nasi check in a ground floor. Life ni movie, script yangu ni hardcore. Wakisema ni fall, mina answer kwani what for. Mini dragon, mimi ndio king kutoka back door. Na one maheta mapema kama forecast. Never play with me, stucky hizo ma podcast. Line moja msha freeze kama broadcast. I hope si hatu mtu ni vile na win fast. Usi hatu mse brother, just do right. Skia, usi hatu mse brother, wacha stress zinishuke. Tuko base tukigrind, sisi ndo mabeshte wakishuke. Tushinde, huku mtatu napenda victory bila kubli. Tushinde, usimize mse brother, wacha to win indeed.
Enga, jo.